tinami ko woni bogo esragal
wokan irbe zadon
komin anduno ilufina tama den deni neddo no wodi biddo debbo ko gorko gon wari wiide no yidimo ma dewlimo no haura bandirabe mu yarande abba suko on bogo demal ko esira deni be ngeyi do kolle suka debbo on e higidun no nyallanto bogo demal don nyamta e si on do no wadan bawde mu fu defude nyamduri hirsude dabaji waddande jama'are amma hatta esirabe makko ben no ittante nyamdu mu en fere yaranede wuro amma be nyamta to bogo demal don
amma isin wanzuran
bogo esragal dume woni nafaka mun
nafati wati kul
nafaka tawado der mu woni nda arimi biya debbo ko jokolle njiddomo wari reman dema denne illidon a hebi nafaka biya debbo gandemu seni arimi biddo debbo fu ayitana ko hunde fu woni a habay dun sabi ko nimbe den illu kenmeda biddo debbo to hebi jamodo jokolle jiddomo on no wallata ko sabe makko no garan gollandema
woti nafaka ngon
fina tawa o ba joni yidun wade
ko na yigin kinen sika
der wakati mo tawadan handen o bogu esiragala wala katenda amma ko higira kun hiddici wodi a hepta esio nyallo no gollana esidun gorko heppa nyamde der leydi amin doka wodi a yaranta esa bogu demal dey ada nodda higirabe ma ngadon nayo ma jeego remonoide esa amma nden ko neddo yaranta esidun bogu demal dum a nyamta dum don dum hunde teddengal ndene chemto ndirol konden dum wala hande
dum hawodi asino honkuna
e gide mo dume waddi bayle de
so idzabana
zaman hande o sukabe ummatore gollal sembe heromo woni be ngida der wuroji fuudi njaada ko neddo goto rematano ngesa ngota ataman ko watto nimbe tato der magga inga jobini seni en yewi himbe buitiri e gollal sembe don sanne ndene sukabe ngata kiloji mu e gollude leedi gandeni be golli nde Allah jabi lambe no huncanam e teddenga
tingi kunno hibborga